Rock lyricist music.
Kamalamting asake ekhaya sikhule supheke kwaya abantu babesleke kodwa ndahlala nethembo impili yaqhubeka ngikhule umama endethe kwaye wakwazi unqeqesha aluthenga uthando lukamama nolukatata ngokunjalo ndikhule ndisitya inkobe kodwa nazo zazinezotho kwanyanzeleka ndisityini ngoba ndandingenayo ichoice ekhaya ndithembisile kuba ndizobakhupha entluphekweni xa ndizozama ngandlela zonke fezekiso sesithembiso umpingumntu ungumntu ngabantu nam ndingumntu ndingumntu ngabantu nyamezela mntakatata ezo ntlungu zizodlula nyembe zakho azweli phantsi ubohlala ethembeni dali uzoyenza indlela
zizojikizi thula mntana 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 zizojikizi thula mntana
ndimabuka ngona ngukangekho luli mininzi mandifuna noqoka loo nto ndifuna nobe ndixoka ngona ndikhula ndandibetha xa ndiyodlala ndandiqhwesha xa ndiyodlala ndibekela ixesha ndingabuyi nangelo xesha
impili yaqhubeka endleleni kukho izilingo ungenophila ngemilingo nam ndandikhula ndisiba ucingo ngondandikhula ndandinemikhuba vele nyani umama ndamkhuba kuba kaloku ndandisakhula ewe ndiyavuma ndimoshile kodwa ngoku ndikhulile ewe umama ndimkhubile kodwa impili iqhubekile kwaye umama undixolele imikhuba inyamalele ndaqala ngocimisele kodwa ngoku ndizimisele kodwa ngoku ndizimisele
zizojikizi thula mntana 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 zizojikizi thula mntana